oro suka mo mamu debbo enti ila duuba ko tati noddama yambere hitande here jamma 31 décembre abinundo worande suka gorko goto fatmata tarawari innu surba o mimmi hala kudde lati de sababu yengol gol
woni wulila dede
be wiikan wi sukan wala selo sanneno mi lamdi be hude sabi be nabbe mon doktorore be wiikan be wawa nabde ko suka le doktorore so wala yamror tan ku wartu minen mi wonni tay suka nyaw mu satti sanna fe wawa jodade kassin ku lamdi suka yalla hude himmo ko wiikan suka goto noddira isa mon ko hokki mo shisha o yari ceggal mu dum hokki mo kassin boisson o yari fa hakila mako bon so waddi golleje fu deene noddirten jalakoroji
ku jalakoroji
farma tawre wetikiti allaji de muudun sawra bi ko debbo ele suudo otro kati hunde latide sababu yi mako mayde suka o
de jeune club farma la jago kat
d'autre arandrejo yewti dos suka on holiti kay wawa nyonde mo me yeyim to d'autre goddo kassin ceggan o d'autre yewi suka ma lamni la hudde woni mako o d'autre jabaaki amen ngafa boy o holli amen bi woni yibbe ko hippe suka nga o kabaru wala jungol menen kassin hakkun kambe to kotro gande kay police am dum woni li o watti goto mo lamni suka la hudde woni mako suka on longi jantude jaati be winen amen ordonnance mais soodo de chafaaje ganama wartine d'autre jojjinde chafaaje fu sera hokki amen lawo yima witta o me wirfito wiitu mudun mingam jabe wittude jaati yo bangi suka sa mi wi d'autre so wawa nyondo ni ngotta kanko to wala d'autre
ke li fenati d'autre ay
yo halaji di gondini ministre humaninde rewbe gollirde de yimbe galle nawtori wattu mube kebi tellaji to police be gallurende don woni ko ministre de toti kabar mudun suudu d'autre bangal hinadi dun e wi haddi jatu sango humninde kabaruji le service yo
la famille ay
no natkin tamper sane le galle den sabe suka on inde mudun wala no bawde sanne ko yeyo kulleji jogaji tan bangal laabi wala bawde fu nyonde o suka watti mo ye o wulliti to police men ton ko hebe sago makko sun wala o ye o wulliti fa gendarmerie le o watti goto ko ministre on fami o kabaru
personne
dano imadraji gulirande latke sababu nangude chikitabe dido holti wiide be do chikitabe jukete fa nawa kedana fa hande hadizatu sangu
siron siver
e holliti wiibe yimbe wadbe di golleji tongeten fa nawa to lam on sabe uddete e kasoji do naton sabe sugabe jogalbe ko heewi hippotobe sugabe rewbe ben acca di golleji bondi
yengoji goddi dun no taykama wonande ne do gulirde rewbe to bankas le wuddu leydi ndi humpiti dun woni madame gindo maryam obotimbe halfina do kabaru hejo golle
en 2000
le hitane 2020 me yi hono o kabar kila didi le nukku nodirtedo dimbali le commune bangas ni wada ma ton ki matra foda kale o wat
dido yengoji di sambini dun no yo rafimbirki no holitiri yimbe le yogabe le kedde leydi ndi iwdo yuroso famude bankas jamarande wutike sarabe jewtade sifa mbirki mabbe
di tordaji ana satifa wala sedan dun metti famede jati hono neddo yadi golle an wade le leydi meden gago buri hewde mudum fu be sugaba tame elta kasanne ni galle mabbe sabe su suka maraka joni ana wayi wadde golleji bondi fu ko neddo mile adna min tewtra lamu ke saro sugabe tinno fiya dabiriji yalla maral ana warta hono no wodirno aran yibbe so ade fa korti pi debbo be ana hani hisere hono itta yonki jati
kumni be kabaru hon cangulo rakeji robe ngadi no dango bangal serewul fewde torraji ngadi tiri do robe kedana bala mariku kanko ni kajado hala fedde habontonde torraji do robe le mali
ce viol
o kabaru wadado minge mi de wulito lamgo tajobe kitabe tinno fiya dabiriji fu yalla be yima ana udde le kazo yalla bi debbo ana hewta hakimu de fes o wura ngadu e tawede fu antone fa hannen wi o torra ana wa hebde homo fu li adunya ga lam on ko way bamde sariya ko timmita di kulleji e nannal mudun
be radde dum dum nin serende hokki tajural wi de dabiriji na gondi fiyede yalla hadde bonandaji fawde e rewbe.